kirungi ne bolaba ndudde bade ninda kirungi so sibingi ne dasi siringi wabula omuntu anapasa kitiibwa mu bantu nzudde omuntu buli kimu ku ye sindabikira bulungi sigamba tali pafekti naye alitisenti wana recently yangambye mulete immediately takintesa omwenono mufulewo mufulewo
tarabobabogambye era ngabosimye anja ensonga
nsonga zanavutate nafunye mwanafukide nsonga muzude muzude
otyo
siriva mwanafukide nsonga
ngenda naye bisokeranga mwakera ba mu mukwano mungi gabo yomuwawe kane ku munne yeye mwebuzibira ate mwevuma lwaki lwaki ebyo byonna mubirinde mwekwase mukama ewabikirema
terimoka kuwala mpa lusozi nayo mwana oyo zekola bantambuliza kontoli bulingo butate tebungere zebyonna sisigasa mbimukwasiza nsonga zanavutete nafunye mwanafukide nsonga muzude muzude
otyo
siriva mwanafukide nsonga
ngenda naye
from Monday to Sunday.
Yeah, omukano kulinda nyo era kugezako.
Nalimanyi omukwano kunyiga pesa. Lelo bakusuta nyo nokola echejo. Chokecha nebichuka novuma timbweyo.
Mwana wange ebintu by'omukwano gyamu amalala fuba nyo obengeri envu obufumbo makona mukunyumira obunze